Olwalero tulima kukensa Zenga no mwana tuzina Tukenda kuzina faka kuwe buna chencha Zenga no mwana tuzina Olwalero tulima kukensa DJ viganye tulima kutesa Zenga no mwana tuzina Olwalero tulima kukensa Zenga no mwana tuzina Tukenda kuzina faka kuwe buna chencha Zenga no mwana tuzina Ulwalero tuliba kukensa DJ viganye tuliba kutesa Zenga no mwana tuzina Mr. DJ play the song I want to dance to Zenga no mwana tuzina Mr. DJ play the song I want to dance to Holy nyanyogeze mkwawa Sanyuli oli ancha ya nyabadawa Little sense ndi chisawe chokwe sawa Oyo ye muwoko we yakawa Chakala kutwale komba kaka merenga koko tafumyeze sika kombako Munange wotonda bako Imirimbe jajo sijifunako Maso kuyengiro mtima kwa kwesiwao Wejipamu nateko mtima kwa ngefunao Nyome urengeri jozina Agama sina mochi wato sinorumia Kialiwa wicked in a style Agama sina mochi wato sinorumia O sinorumia Agama sina mochi wato sinorumia Ulwalero tulima kukensa Zenga no mwana tuzina Tukenda kuzina faka kuwe buna chencha Zenga no mwana tuzina Ulwalero tulima kukensa DJ viganye tulima kutesa Zenga no mwana tuzina Uli chizimbe chifianga chisige kara Unyumido bumulio usige kunjara Nebola vangantara Kulono mwana ndaga DJ chidongo chokele Zeno mwana squeeze tenyike Baby ndaga wemba nkwata Zoro mkulake Osino lumia Ulwalero tulima kukensa Zenga no mwana tuzina Tukenda kuzina faka kuwe buna chencha Zenga no mwana tuzina Ulwalero tulima kukensa Tuliba kutesa Zenga no mwana tuzina Mr. DJ play the song I want to dance to Zenga no mwana tuzina Mr. DJ play the song I want to dance to Kiali wa wicked in a style Kama sina mochi wato sinorumia O sinorumia Ulwalero tuliba kukesa Zenga no mwana tuzina Tukenda kuzina faka kuwe buna chencha Zenga no mwana tuzina Ulwalero tulima kukensa DJ viganye tulima kutesa Zenga no mwana tuzina Mr. DJ play the song I want to dance